kemay gibana deeq oo dulde marad khaniidirti oo marna konfur galbeedruun han wani wakiilati inuu shacabki baydhow may bo deersana timtaaso oo nu ka bilaawna marne meel xarunta oo wanta magaalada baydhow oo ka jira ilaa maana 3.5 arday oo may bo ogon ah oo in islaam 3.5 oo may bo magile ilaa may iyo 100 marne bilaan ah xarunta sagoonta may ka meeta xaruma oo wanta kuwiin oo geek marne magaalada baydhow ka raan ka meeta marka intaas kulli yeen may deersanay maana sagaal kartoon oo timir ay may ba deersanay insha Allah guud ahaan timir may buu ahaa kun kartoon Soomaan haldhaan seen sheegiyo meelanka targa in la deersii maarna goobaha kale oo maarna meel dhimirka iyo uryaaminta iyo in alaad in intikaal maarna oo haday mudun in si mudun marka may idan kaga mahadnaqaan ee dowlad imaarad may wadaalkay soo bidiyo maanta barwaad iyo tabar oo timirtan idan kaga mahadnaqaan iyo maarna masuuliyiin koonfur galbeed oo nafsi maana galan Felix Jees may idan kaga mahadnaqaan insha Allah ma hadana jeeyney in sheegada meel dhimirka may oo magaalada dokiyali oo dadkii maarin oo dhimirka ka jari may boo injeeni Michael injeeni insha Allah ma dadkii maar uryaaminta may boo yoona injeeni iyo wali kale insha Allah taas soo been insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.